yɛmfa saa kwan na yɛma ɔkwa babiom de ba Pentecost Hour a ɛfiri the Church of Pentecost Headquarters yɛba bɛtua nkyerɛkyerɛ a nkyekyerɛ ne Apostle Eric Kwabena Nyamekye hyɛ ase nawotwe a ɛtwa mu no ɛnnɛ ɛna ɔde ba no awieeɛ ɔse hwɛ yie nea ɛyɛ a wote hwɛ yie nea ɛyɛ a wote Be careful what you hear. Apostle Eric Kwabena Nyamekye, the chairman of the Church of Pentecost.
No mammy and incense as a social cassa ye. A summer ye can wears and snares or liberates. Wears and snare E N S A R E S or liberate. A sum what you mean was a muscle chill. An answer one was a muscle a jar. A mountain. Maybe some 18 year teacher mummy. Proverbs 6, verse 2. And Romans 10, 9 and 10. Yen kan Proverbs 6, 2. Kana yen 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 kan yen yen yen.
Me bu se me tin si yen chiche mu miye nu. Se wanam wanu ma se mso ache wa. Se wanam wanu ma se mso ache wa.
Nipo be bre da prisia. Enka ense se wadawa. Lawyer no 80 down for nonsense. I know so what's the me dear? Maybe. Nemum Yanko Metra. So lawyer no o could you be on no enim so di for asem. Or cast a young qua. A dear old quack call yan is a. O could tear the odibim nasem. Not what to talk the odibim nenum asem. Na ono asem no se we hu ka wonam nenu asem so achem inti ye kokota se we die wu enye sika na odi wu obi ne ye chew na me be busa wasem ansa na boko prison ge se we nim asem ba asori mumpo ansa na ebe yusuf we di ana ebe di motin bibi age se obekasa inti obi o ho a na ebi a ye de na be gina wanim eye wo sofo obegina wa na bi ni matunu fo a bonso obegina wa na ostatise okasa na nkrofo no ebobbo no a se yan kasa kan sei but asema yan so ye beti no ene ni beginas de bia wona nipeni masem so na chi no so bi betan wa enye wontuma we fro ne masem bia wa kanti bie ni ho betan obi ni ntuma ana ne ka ebe ya ho ya keke but time pa de Jesse Wakasa. To one of Nipenuma Samoso and a chino. Tiemu be brewa. And some are yakinti. Some are just the Bible says, Obron Sam is the accuser of the bread. They may not accuse you. And some are okam. Or say, Ruddy, who kill mukeke crowds? We don't be real, say, be here then. So I send me if you are no, 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 watch. Or say, Ruddy, I'll call away, say, or be real, say, be here then. Or do you go court? One year will be default. You will be brave. I ain't must say my local lock. You should cage him. Say, you may be a year. And you'll be now your self imposed curse. The crowd here in the head. Or can't say much as a hook and cope. Or from some tea, I know a lock. Patanji. Or to taqua. On tickophobia. But so be being. No, kasa kasa no se medium patanje na honhom aya honhom bone ne wafasem no e na wodi adwuma ti wodnam nipenum asem so na chi no so wonnam onim asem so a chewa inti mama asem bia emfra emfi wanum de won pese beba wo so no enka ye won pese beba wo so no menka Roman fong man se wodi akoma ne wodi gidi na wodi ano pemuko enkwa jem inti ano wei. And now, ye gee, yes, you can say, we are ready, me jewedy, not portrena and catch a chee, ya no, no, inti portrena, sunny, sunny. Inti ye didn't panu pemu cassam, a patcher won't say, said the wakatu masum, san a mayor. Inti the opposite yamian, a ya cano. That is number one. Be careful what you say. San says, and yamin posi san a mayor, and a cobrun some day. Woman, true passes are above Batuponum. Now, wait, Ginasso, I could be you. Can't a summer won't so few. Mammy be a wood, Nansen. Na, a hammy be brave. One chest said, and I'm Mrs. Ovechen. But a bra, Dukuboya, say we buy. Na your quay ye be as it's an inchin, won't ye ye. And a nothing as some number fresh. And na ye titan in so ba a ye. Na mamen adena hana ma papa no huye ne hi into a so original wa on my comment no am say na on time say and mean to me ka in some mamen kan and check no wa yai na wawu no money bi owa enye se bia wa na wa ka bibi wo kasatie nipe bia enye se wo kasatie wa adena beba bebo ye elders ya sofo ye mpeninfo. It sounds so say Abraham cried, you obeshia no. Obeshia. It is a wood to me obia or tisa a bit also. Yembon says ye ba. Oh, mammy, would you on one grow? I didn't be bows. Radi on Timmy and Cheyenne and Kawam Wien. On what two sicker Craig was, I see him at a rare and on Timmy Mauvi. A dying on Timmy Mauvi. Nan's no mercy, see, cry ye if you are. Radi be by if ye. Babble send an old friend, Radi Becker say, Minnie. Becker say, Minnie. Ye toss me an interest, ye shay a cassa ye, make a me a new pet, mean to me kicker. ni me wie we a na ye si nyame bo a e beto as ene se techema owo tumi e wo nipedua no so ontie pa techema nipedua akwa nyina ono no ye master di obeka no eno mu nyina ye yen kan James chapter 3 from verse 1 to 12 nanso printi e be started from verse 6 James chapter 3 Yakubu timi ansanjiche mu nsia kosi dumienu no
ye kan wo yakubu homa no eti mi ansanjiche mu nsia kopunjiche mu dumienu no na tekraman so eyoja
techema ye den
techema ye wiase bi ewo yen akwa mu
o se eye wiase bi ewo ye akwa mu ono nko ano ye obi a ye foreign wo nipaduen o ye wiase bi enti onye sunsumu ni onye honhom papa oye wiase bi eye honam bi ewo ye akwa mu wankase nsa wankase hwene o se techema number 1 oye oja number 2 eye wiase onhye no nso to aso
ah eye de entene
di normal techema onya de papa aje se u discipline normal techema enti mi ade enti o se nyame som pa pa no James 1 24 ansana ya ba
yakubu eti ba ko chichemu aduonu enai na ohwe ne ho na okọ na entemara na ne wure efri esukura okura
to aso
na de okoto hwe adesidie mura a edimu nu no na otena mu na onye otiefo refifo nemo oye adwuma ne yofo no oni nu na obeshira no na di yo enumu
26 na me pen kind
je madu nu sia se obisusu se oye onyame sumuni
oye nyame sumuni
na wanto ne techere manare ka na mu odada na koma sa onipa yi nyame som eye okwa
te one two te, when discipline teacher man a onyame som o se eye hwe zero teacher man obi anso obi no ngbe bia o hye o ye bad nti ene nyame di soldiers a garden che on be bia o hye na ne tintin de ye hu wa hai e ketwa bi ifi ye yem ene ba no one home it. In the way, one for more than home buying. In the, yeah, man, money space. I mean, crown put in that question. In the so be casa, yeah, checking on. So when to me, I'm checking on. Or you cha, or you yes. To us.
Eddie, enke kaya ke kani pedia nina.
Fetch a man on, or the trouble, babe, we need pedia nina.
Na eso enkwa nchimie a etwa ne ho efri awo mu no na efri amane hunu kuro mu ana waso ano na ntoteboa ene ntakraboa ene mu a owia ene mu a wowo epumu esu nyina enipa de won su ejojo won
nipa timi etemu mu a verse 8
na tachira madie onipa biara ntume njojo no eye ade bone a eye wremfo a awuduro aye no ma
obi anfa ne de mra na me fa me nko bere no yen kan verse 5 nso ansa ne ya beto aso kan verse 5
ntiche munum sa ara na tachira ma enso ye ohonam akwa mu ade ketoa
ye ketoa
nanso ohowa ne ho ade kese ye ho
oh ye boastful
oja keto anso munhwe kwaye kese a ebetimi aso
oja keto we so ye oja but also munhwe kwaye kese a techema mo so no bi akoka asem kitu e bi atuba mi na sofie ho nyina eje asem osi oye oja oye wiase and no say or ye poison borrow one ano to us verse 9
nje munkro ɛno na yɛde hyira awurade ne agya no
yes to us
ɛno ara nso na yɛde dome onipa a wayɛ wɔ onyankopɔn suban soɔ
te sɛ woba so wodeɛ wɔbɛyifo wɔsɛyi na wo nyame naboa na woatumi awo o nyame naboa o ɛna woawo bible sɛ ma no mpɛ ɔmyɛ nyame agyapadeɛ ama woadomedome nkɔlaa nyame de woama ɔfrii saa ɔbu afu nti toa so
ano korɔ no ara mu na nhyira ne ɛnomeɛ firi me nuanom ɛnsɛ sɛ yeinom ɛba saa
no
asutiri bi ɛfiri nsuo dɛdɛ ɛne nwonwono ɛwɔ ani kuro mu me nuanom borɔdoma bɛtumi aso ngudua aba anaasɛ bobe bɛtumi aso borɔdoma saa ara nso na asutire nkyenenkyene rentumi ɛmma nsu pa amen
amen kan verse 2 no
nkyekyɛmu mmienu ɛfiri sɛ yɛn nyinaa fom wɔ nneɛma bebree mu so obi mfom asɛm mu a ɔno ara na ɔyɛ onipa a owie pɛyɛ a ɔbɛtumi ato nnipadua nyinaa nareka adi soɔ nkyekyɛmu mmiɛnsa yɛde nareka ɛto apɔnkɔ ano mu sɛ wɔntie yɛn na yɛde adane dare wɔ aboa yaboa mu hwɛ ɛhyɛn so a ɛsoso sɛɛ na mframa a ɛmu yɛ den pia no ɔde dua akyerɛkyerɛ kwan ketewa bi ɛna ɛdane da no kɔ baabiara a ɛhyɛn kwankyerɛfoɔ no pɛ
ship yɛka sɛ ship a ɛso kyɛn ha in fact ship so kyɛn dan mmienu a yɛde abɔ mu ship bi wɔ hɔ a ɛbɛso akyɛn dan wei mmiɛnsa ɛne deɛ tete sa but ɔse wɔde rada small steer ketewa bi ne yɛde danedane saa na tɛkyɛma nso te wɔbɛtumi adanedane nipadua no nyinaa na ɔdanedane ne mpo a nkanyɛ hwee o na mmom ɔno na ɔbɔ kwan ma nipadua no fa so ka sɛ yɛn deɛ yɛfie deɛ na ɛtwa saa kwan ɛhɔ na wobɛfa hɔ na wobɛfa ɔhu obi a ɔka sɛ yɛde fie deɛ ɛnyɛ a wayɛ yie da ɔhu obi a ɔte saa ma wo nsa so and I'll tell you that is a lie. Would your pastor and opa? Like I said, may I? And when any are soon in a back as a master say, yeah. By any man who bet the horses here. Would your pastor and opa try? Try. Won't you? And no mammy, you know, necessary, she knew Master Maya Ken, yammy was shame. So be crackers and yammy shower, and yen necessary. Because yen was shy. It's in a Peter, see, Shra, and no summon. Because yen, or Hodada, grace and peace be multiplied. You don't multiply anything by zero. Suddenly, you are, and conquer say, multiply. It's grace and peace, no. Ne blessing ewo hoda da enti na say times ye nyame we shira yen ti bi na so bi hwe me ni o se nyame shira me we shira me dada ne mo bi o ka se ma eno suma o adum ni asunje eno suma o enyu irade mane eno suma o we shira yen but she o teach ma ye ene ne twitwa yen shira no no na de no me ba yen so ne na ma yen hu no ma so afia na ye chinchin ye pese obi ma ya kwanche ya gbisa wa no na o teche ma se di akwanche se so no no pai kwanche ho o be fa so se si ya it controls our life mo ma yen che ni se di si yen emu ano ono so nwimu eko ye be yen no she etime bi na se yen trouble etwem on kai yen is it trouble ra trouble trim a damn you or woo home ever many so I do whom Miss Sorry and Malcolm at tea. Tommy say, I say no woo it's trouble trim. Let's take him away. Oh, I'm boobing a friend, then I want done it, Danny. chameleon ankasa no ono te se aponchreni kakra bi sa ne techema no otwea de wechi no de akofa bibi wechi no de aba oh chameleon tons mundwitwa so trouble twem ama trouble ni twem da agi so de nano ekofa trouble never ene radio hu ye mobo we so when hu sa normal we no kasi ye chichire a en work san se enye obi na eyo a ewa so ene won baby abey for no e omo wo hin omo ni u fi o omo ti wa konya na so akonya na wote so no tiso nta ye hwan let me mean kasi ewo wa na o se we abey for mama ye hire ho ye na nyame ase o se san nu we ye de be share rade no anso ne de kikan sembone nse se basa David is a mission ready da. Na ye you woman no mu die. Anything said then I wouldn't share ready. Yen himself or how, but man how. A ready beginning in a. It may be a what doctor and every day obey your operation. What done are you ready? Baba be your work, you man.
You are of what you are assembling in a. Fe ye yania wote yeseo tumfu nyankupon sobe ye ngadum na yatumi afe ye niyama ya yeti yenti nsempa yenti yenyo nyama sem yenti Yesu Kristo huwa sem na yemfana nanti ewe yasi boni imu mi ma saa kwenye ibiyo bebi biara uritie yengono na umfa Jesus Christ sewe uradi eno ukraje mkwa bo sampai edimeji se wasi wadwin pia me jidi se Yesu Kristo ya unyanku pomba me boni ti eno bewi ewa sendu ya nosu na me bimbusu nti eno nyani fi ewa fumu nti ene day mifa Jesus Christ aye me radi eno me kraje mkwa minidibe nante mi kwande nyina nti ewa radi buwame Otunfu nyanku pombe buwa ubibrisi wabu sampaya. Kumwanda ya sobe freyeng ya 024-767-9833. 024-767-9833. Na ibe buwa ubibrisi The Church of Pentacles ewa bebiya. Bebiya wono The Church of Pentacles ewa. Kumwanda ya sobe benga adofu mewo. Na wabe buwa wabe sumu wabe duwe ni. Na wengu Kristo yiye na wengini efi adumu. Ako adumu. Yefa saa kwa hebiyo. Na yacha ya mami Mary efia kwatma nyamiche na afi ya mami Grace ejwapa upoko unyina na yentiteni dada apostle professor upoko unyina otumfu nyankopon enka wono dumwo afi ya kase otumfu nyankopon adum eni ni mubru hono and that's why ndi yentiteni apostle Eric kwabna nyamiche echi nyami enka ne hu ondumnu ewa bibiare mu nyami suka hono dumwo na ondi wani mundi wechi adi nyina emu omani nshirani na dumnu enye kesi ewosu emi Daniel ni tetetaki shalom peace caris bye bye.
fire.